mwangi Yani chaga tena Kichwani ndoto zangu kwa nawe Akwani uko nchi gani Ama uko farawe Au uko Puerto Rico China Niambie nije uko Mana mina tanga tanga Kipofu niso na mwanga Misi mjui jina wala kabila Ila nimezama kina kirefu Nisho waikumuona ila kwa fikira Uzuri wake hakuna kama Acha Nipige gita maina Nikuimbie kutwa mreji Na ningeijua namba Hata linge kuchiki basi Nipige gita maina Nikuimbie kutwa mreji Ningeijua namba Hata linge kuchiki basi
Nikuone
I'm waiting for you Na kusubiri
Nikuone
Hata nkiona mikono Tajwa ni wewe tu
Nikuone
Kwanza macho yako kamona laibu
Nikuone
Hata na mikono Tuangale miguu Oh my baby
Mbombombwaje Kwa udongo ama kwa chuma Yani mbombombwaje Hopa lako lanitesa We mbombombwaje Yani hoita apani Mimi na mbombombwaje Yama mungu kumbabala Meuchoma moyo ganzi Nikimu wazano na gara Anayaponya na marathi Hata Nipigia gita maina, nikuimbia kutwa mredi Ningeijua namba yako, pasi ninge kucheki bada, baby
Nikuone,
I'm waiting for you, na kusubiri
Nikuone,
hata kiona mikono, tajwa ni wewe tu
Nikuone,
aza macho yako kamona laibu
Nikuone,
aisele na mikono, tuangale miguu
Escoque da Ásia